toutes les femmes du Mali.
Dawrudi no jamarnde jabanta mijo amen na heddi latade bernde titalla momi jogi woni ko holliti odo debbo entrepreneur Massira Touré nyibudo gollirde ande gassel lulirde agansi bedade dun dun holti rafi fu cangol hore kulemu inade leedi mali buri fufde finatawaji di
le leedi mali di titalla arande o woni hebude jawdi ko gollira so a neddo keso le golle o ana tiidi sanne hebude jawdi na malloma le golle ma o dunne e titalla nawdo hande bankiji de hore holaaki yimbelle buddube golle jon e be ngidi be dokke ko e mbaawi tugaade do mudum ko be narta ko ne ana tiidi sanne e juude neddo puddudo hokkede jawdi ko gollira ye gite yimbe jeewetele lindi ko tiidan yimbe be sanne du woni hebude yimbelle mbawbe daranaade golleji mabbe di hebude nokku to yeyale lumo du wana ko yaaf min fuu miɗe jaɓani wiide so min jiɓɓe fami kaɓa rafi golle sukaaɓe jokolɓe ne leydi ni waajibi kenaɓe mballe faɓe darono hoore maɓɓe ko heewi hakkunde sukaaɓe jokolɓe fuu wona jogui hakkillaji lobbi ɓe ngala mballugu ni miɗen narda lamɓe leydi ndi faabo sukaaɓe jokolɓe yalla aɓe keɓa uttande hoore maɓɓe nukkule to ɓe mbawi gollude
fedde dental rewɓe kiroduji sikasu lollirde aspro fer na yeli yambinde ñalawma hertanaɗo rewɓe kiroduji e ñalawma humaninde ñamduji les communes kabuyla cercle sikasu fa yettade ñande sappo e ɗiɗi lewru novembre fedde humaninde landinal holliti heɓay fay mbuɗu nden no jikkima fof na fawi dow faabaji yalla yambinde oɗo ñalawma fa hande to sikasu tun hakke temedoro surbaɓe e kintinama ñande asawere jeegom lewru novembre ndu ñohugol kadle ngal ɗo kawrotal balɗi ɗi tati fanda muɗum no yo yalla e rewɓeɓe na mbawa mu'inde ko hurata kine e kadle sukaɓe ɗum woni ko holliti landiniɓeɓe ittudo jawdi ngal ɗo kawrotal woni croix rouge leydi canada e gollire humanide huncangol hoore rewɓe sukaɓe e galle kabaru mboyjonki timminta ndeɗo yewtere hande tew surba woni yitaɗo jamma asawere nde leydi dende la fabugu tousantou e wi kabaruji heɓadi toon o yoppino suka makko neɗɗani damgal boutigui notade neɗɗo goto caggal muɗum woni ko tew makko yitama le bolol ngol magasin aji ɗum timminta yewtere meɗen rewɓe lulirde toutes les femmes du Mali yo en ji aljumare warore.